najimsafi.com.
Wangani wengi nishawajua binadamu, wanaongozwa na chuki, ukikosa kwa utabasamu.
When it come to me, kwa tomolo towni, achana na this umbea wa towni. You better to your mother not to fall for me. Kunipiku ndo wezi labda ndo Tony. Oya katakila 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 katakila. Oya memwezenu na azila na azila na azila na azila na azila na azila. Hey, oya ubaya ubwela, ini nguvu ya mazela,
ini nguvu ya mazela.
Iri goma we,
hey,
I know masa. Iri goma we,
hey,
I know masa.
Acha.
Oya katakila 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 katakila. Oya nikusenu na asila na asila na asila na asila na asila na asila.
Tunasaka matiri, tunomeza kiri, tunashida we na hela. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, mana shida zina kera. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, mana shida zina kera. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, tunashida we na hela. Mama, we msela, danganya upatela. Njini akunda kumbwela, jichanganya usiwewa. We pambana, pambana, danganya upate manya.
Washani saka sana mia wanipati, mana ananyota mena kisimati. Japo wanga wanakunja, waga wanafunga, wakiona unako wanavuta shati. Washani saka sana mia wanipati, mana ananyota mena kisimati. Japo wanga wanakunja, waga wanafunga, wakiona unako wanavuta shati.
Nilishapata mshuka kakaka, mkijile simta juta ta ta ta. Oya, nimeshtuka kakaka. Yeah, hey, nilishapata mshuka kakaka. Kijile si mtajuta ta ta ta. Oya, nimeshtuka kaka kaka. Yeah, hey.
Mina saka mane saka mane saka don't stop. Watoto wamelewa kila kona tip top. Watoto wamepoa wamekula crop top. Ash, a crop top, ey, a crop top. Mina saka mane saka mane saka don't stop. Watoto wamelewa kila kona tip top. Watoto wamepoa wamekula crop top. Ash, a crop top, ay, a crop top.
Hello. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, tunashida wena hela. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, mana shida zina kera. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, mana shida zina kera. Tunasaka matiri, tunomeza kiri, tunashida wena hela. Pambana, we msela, danganya upatela. Ndini akunda kumwela, jichanganya usiwewa. We pambana, pambana, danganya upate mwanya.